For a fright, forever boy, forever boy. Dania Celebrities Records.
Moyo wangu, moyo wangu mimi, inaniuma sana. Aliyangu mimi, inanikera sana. Uchochole unaniandama, sina ni aliyangu ni duni. Usijajaliwa upendo, usijajaliwa fanaka, usijajaliwa baraka. Yelele, 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 ipo siku na mimi tabarikiwa. Yelele, 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 ipo siku na mimi tafanikiwa. Najua kutenda kwangu, najua ni mpango ya Mungu mimi kwa hivi. Ila najipa imani, nuru yangu litawaka. Tena najipa imani, ipo siku mimi tafanikiwa.
Yelele, 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 ipo siku mimi nitajaliwa. Yelele, 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 ipo siku mimi nitafanikiwa. Kwani mimi ninajua mtetezi ambaye hai kamwe hataniacha. Vita vyangu vyote anipigania, hadi mwisho wa dohari mimi siogopi. Yelele, yelele, yelele.